li kabaruji coronavirus mbiyan nyande altinernoko e joliru octobre mbiyan ardibe cellal be hultivide nyawbe sappo e jettom beedike hen jeno chamtanama goto hiddike hen denno su adodo fu hofrintinama wakkat jono nyawbe be yo mbiyan umnya sappo injo temre jotto chapana jegum en jegum ene mbi umnya sappo en nayo tapan chap temre injo chapana jetto injo mbiyan chamtanabe e iwbe be yo temre injo chapana injo en jeno bangal yotre meda dakti covid kedan ko heban en umar wegal
Studio Tamani. Ana footi jonti didi nyaloma hande o kono ayri bangal nyaw coronavirus so yimbele ndabe tebbe dum yahata idum beyde jamar ndende yoppi feedati biadi kandi rendi dum en no nyaw coronavirus so wordi le majjundu docteur en be kollitiide jewtade jamar ende dum fanditi sanne hudlati sababu so nyawana beedo yad leedi ndi eti hidlamo hani yaltinde nyaloma hande o fa kebe famtar kedde mo kanko docteur Yakuba Touloba yo gote kumido kabar sawrude o do nyaw de hopital Pointier comme sifido hen
nyaw coronavirus on tatti leedi fu men yi a wakkati fu yimbeeji be nyaw on nangata ko he mudun men yi a yimbe dawobe ko heewi nyaw coronavirus ane mudun sona jeewi handan jama on nangire nyaw on barke kasin wala lam on wala badi leedi fe goto holaki nyaw o kasin aran non neddo wawa dawde tawa wada test coronavirus de hanne heewba ana dawa tawa de dum dudu torra mawdo fe yime be dawata be fu acci wadde test coronavirus de nukuje to nyaw han nyawne do nawabe ko heewke wala tun gadu e tawede fu yogabe ana wara a tawa nyaw ana mebbe jaati won jaati mayo be sabe nyaw o homa fu an hani wadde imma daraji tinno borno maski mudun handen neddo fu tawa do horjo golidirade kanyu han holide misali lobbo nala kadam ana jokka dum soni a yehile bangidi hannen kayle birungaji meden ni a tawa horam pe jaati ta ko maski mu en kasi dudu watta so keddam en du amirta dum sobe homo fu an hani tinnade feetude e nyawu yalla jama ana gomdina dum nyaw on timmay fa hande o gonga dum sugan fu danyamon nyaw on nangi yimen an hani accude hakkileji bondidi homo fu e hore mudun tinno borno maski mudun lam on du hani wadde imma daraji yalla jama ana bata seraji coronavirus haladi ko waye lendine ciagal mudun du du woni so en wadi vaccination nyaw coronavirus
wattu jono min kokkal landongol kanko docteur Aboubakar Sidiki gollo hôpital di Mali ko warta jabaade do hen
docteur nadde le nyegere de neddo goddo mo covid woni mo naati an waayi laataade sababu raabude covid-19 na nyegeje de himbe fu natta an baawi laataade sababu raabugol nyaw covid-19 o sabi ko yaltata e hunuko kine e gite ko memete e juude se meme uditirde baafe e kaake godde nawtirde nyegeje geejju nyaw an baawi heddaade e mon ko waayi raabude dum sabi de nokkuje de ana kaani soccede wattu fu
docteur Drame a jarama sanne do jabaade goldo landul mi micintinan on wiide tinno don wakkati fu denon ko he modon ngatton maskiji modon yello don denon ko he modon no nyaw coronavirus o wori studio tamani